@H_VOT the band. She got me in a dilemma. I'm like, she loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not.
Walisema mapenzi ni kikohozi. Hawakukosea, mapenzi hayafichiki. Na mi baby niko hapa nasaka riziki. Natafuta, natafuta sukuma wiki. I'm lovophobic.
Malkia alisema ananipenda, na mimi nikasema nampenda pia. Sana sana nilikuwa nafurahia akinikaribia, alafu ananiita maedia. Alikuwa nafanya roho yangu inakimbia juu. Alikuwa na sauti ile tamu tena clear. I think hiyo ndio ilitonga nyoka pangoni juu venye tu inavutia. But me nilikuwa so insecure daily. Nilikuwa naishi na fear juu kila boy mtaani alikuwa namtazamia. Yani wote tu ni mato alikuwa namezea, yani juu yake urembo kila boy alikuwa anakumba ya tembo. Hiyo ilikuwa inafanya daily kani kiwa niko rada. Yani siku napenda hata kienda kazini juu labda angeenda alafu jioni kirudi aniambie tumepata another. Yani siku napenda hata tukienda rave ilikuwa ni kejani, tukichoka na jikoni tuna ruka kitandani. Yani msupa tulikuwa tunapendana sana. Vako tungewachana kamba shingoni zingepatana juu. Yani msupa alikuwa na ni confused kama poltergeist akiniambia to keep walking au mrasta akinifanya advert ya nakada. Uliza hata mama mboga, namba yangu nilishampatia. Ukiona bote mtana try kumkatia nango sana ndungia jweni. Msupa penzi lake ni kali liko na ntesa. Nikuwa feel paka nikani maza kupata na high blood pressure. Juni liko labda kesho naeza kosa besha. Alafu niambia to penzi langu limemtosha. Maybe kesho naeza enda kesha. Alafu rudia mecha kunyesha ya li. Penzi lao malkia liko na nikuwa uwa pole pole kama mtu medozi jikoni kama mejifungia na mwasha jiko. Yani alikuwa nafanya matime na feel ni kama sijui ya kufanya.
I'm love phobic. I'm love phobic. Naogopa, naogopa, naogopa mapenzi.
I have fear. I'm treading this thin line between love and hurt. I have this weird feeling in my chest. I heard they call it pain. It's a shame that I drain my brain of everything. I fit it with you, I train my brain to gain. But I stray it. And though I'm the boss, I'm at a loss. Toss and turn by night, top on course by day. My day is gray, shade, tint, black and white pint. No color, no feeling, no hint. My world colorless, my heart clueless, my brain thoughtless, yet lovely. I know, yes, I know I am someone. Your list of possibilities and probabilities, but my world needs color. It's cold, it's your call. Pick me up or let me fall. Gain one, lose all for one and one for all. But I do not need all, I need just one. And that one is no one.
Walisema mapenzi ni kikozi. Hawakukosea, mapenzi hayafichiki. I'm love phobic. I'm love phobic. Naogopa, naogopa, naogopa mapenzi. I'm love phobic. I'm love phobic.